Blessings in a big rock and I'm love bunto.
Now can't tell me turn up.
Can't tell me empire.
Oh yeah. Set ya.
Hey, I'm Bram on the beat.
When you hire mapenzi Nisha pendwa mimi Nisha pigwa chini Sauta niambia nini Yakutana na wengi Wapo niloamini Waka ningiza mjini Sauta niambia nini Ilo sasa waze Ntani same Uyo wa sasa kashika madaraka Masela mniombe Natoka je Ameni kamata nipo kwenye lichaka Mwenzenu nimeokota dodo
Dodo
Sichezi mbali unga robo
Robo
Wachawi hata mlete shobo
Shobo
Siatu wachani hata kidogo
Oya nasema roundi hii
Nimependa kweli
Safari hii
Nimezama kweli
Round hii
Imebeta kweli
Safari hii
Imezama kweli
No, no. Wazuri ni wengi Warembo ni wengi Ila moyo wangu Kuna wewe baby Marazi ni mengi Jichunge mpenzi Sunajua mugini Kuna mambo mengi Wengine niliopa moyo Yo, yo, yo Wakanyona mikolo Lo, lo, lo Alinge kufa kioro Oh, mana nilizungu kada Siku mpata lo nipenda Leo na mimi Mwenzenu nimeokota dodo
Dodo
Sichezi mbali unga robo
Robo
Wachawi ata mlete shobo
Shobo
Sisi atuacha leta kidogo
Oya nasema roundi
Nimependa kweli
Oh mimi
Nimezama kweli
Oya wanangu roundi
Nimependa kweli
Ola
Oh
oh oh
Nimezama kweli
This is in a big rock and I'm dumb bunto